Cherry on the beat.
Ah yeah, yeah ba. Emergency, emergency. Ah yeah, yeah ba.
Kata toto shika nyonga kamata leta temba kidogo. Kata toto shika nyonga kamata leta temba kidogo.
Last,
girl you wanna come come. I just wanna come come gongo nene baby. Unavyonipa nyam nyam bra tupu zam zam mabakedeked. Wanna be sawa banya wanna complain. Kapenzi kamenoga kapo Compton. Tiririko sogope nime confirm. Wakikufata mazombe waweke fallen. Chore ameumba, chore anavumba. Chore anawaka waka, nyumba kavimba. Chore kinanda, pundwa kitanda. Ameni pata pata, nampaki bada.
Mutu kutu, na mwaga maburungu tu. Ipepete ilete tu. Sakata masuku sukus. Analeta mojuzi motundu vijipu. Chungu mapoko poko poko. Amekata sipala ibu haya kibindoni kapopo popo popo.
Shabash.
Darling you know I love you so. Life controller.
Kata toto shika nyonga kamata leta temba kidogo.
Kamuchuchumia na kamini skate, skate, skate. Kamuchuchuka na chana wallet, wallet, wallet. Akitaka ashike pale,
tawile.
Akitaka alambe hapa,
tawile.
Akitaka niguse kule,
tawile.
O mama otate nane. O mutata mutukutu. Na mwaga mabulungutu. Ipepeta ilete tu. Sakata masukusukus. Analeta mautuzi mautundu vijipu. Chungu mapoko poko poko. Amekata shipala ibuwa ya kibindoni kapopo popo popo. Umekata utepe. Na madozi weu nipege. Na kuacha tu deke. Na kuacha tu weu niteke yekete.
Kata toto shika nyonga kamata leta temba kidogo. Kata toto shika nyonga kamata leta temba kidogo.
Ah yeah.
Emergency, emergency, emergency.